no funu gamba. Futi ati une blessa. Ngoba mina kwazi kubetsha. Hey,
I can lay down.
Nesent, kodwa mina ngiyamthanda.
Una nera.